mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi, mwiriwe neza aho muri hose. Ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni kiganiro muri isanga kuri radio ijwi rya Amerika. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 muri isanga kuri radio yanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ikaze mwese abagifungura amaradiyo yanyu, ni ikiganiro muri isanga kuri radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye. Umwuga w'ubuhinzi ni umwuga utunze abantu benshi, haba Abarundi cyangwa se Abanyarwanda n'abadahinga batunzwe n'ibiva mu buhinzi bw'imbere mu bihugu. Uyu munsi turaganira na rwiyemezamirimo washinze isosiyete Go Limited akaba anayiyobora. Ni Bwana Shikama Dioscore, ni n'umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga mu buhinzi muri Forum y'urubyiruko rukora ubucuruzi bw'ibiva ku buhinzi mu Rwanda, izwi nka Rwanda Youth in Agribusiness Forum. Nkuko bisanzwe rero, abifuza kumubaza muri kiganiro cyangwa se gutanga ibitekerezo, muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo. Iyacu ni 202, nukubanza nyina kamenyetso ko guteranya, kongeraho 202, 441, 9931. Nabatendiye rero, reka twakire umutumirwa wacu, Bwana Shikama Dioscore, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eugenie.
Yengushimiye rero byimaze kuba wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire. Uganiye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barusheho gusobanukirwa n'ibyo mukora mu guteza imbere umwuga w'ubuhinzi mu Rwanda hakoreshejwe telefoni igendanwa. Mu gutangira muri make, nagira ngo mubwire abatwumva, mubabwire Dioscore, mumbabarire Dioscore Shikama ni muntu ki. Nagira ngo
amazina yombi ni Dioscore Shikama. Narangije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu mwaka wa 2015 mu bijyanye n'ibinyabuzima no kurengera ibidukikije cyangwa se biologie na conservation. Mbere yaho nari narize mu ishuri ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga ryitwa Ecole des Sciences d'Imana. Ibijyanye n'ikoranabuhanga natangiye kubyinjiramo kera, ariko navuga ko mu rwego rwa business ari byo natangiye mu mwaka wa 2012, ubwo natangiye gukorana n'ikigo cyitwa igihe.com. Icyo gihe nari umunyamakuru bisanzwe, ariko nibwo n'ikoranabuhanga ryaritangiye kuza. Kuri ubu ngubu ndi umuyobozi mukuru wa Go Limited. Nk'uko tuza kubiganiraho, ifasha abahinzi mu kunoza imikorere y'ubuhinzi igezweho binyuze muri telefone. Ikindi ni uko undi umwe mu bayobozi bakuru b'urugaga rwitwa DIAF cyangwa se Forum y'urubyiruko rukora ibijyanye n'ubuhinzi bugamije ubucuruzi. Kampani nkora ya Go Limited iherereye I Kigali mu nyubako izwi nka Telecom House, ikagira n'indi ofisi ahitwa ku Gisimenti Kigali, bishobora kuborohera kwamenya.
ye mutubwire ryo societe aho iherereye mutubwiye kwifasha abahinzi iyo gahunda mwayitangiye ryari ni gute igitekerezo cyabajemo
muri rusange ubuhinzi navuga ko ari umwuga umaze igihe ariko none ikora abahanga akaba ari umwuga utangiye ni mushya haba ku rwego rw'isi ikoranabuhanga rigezweho cyangwa se by'umwihariko mu Rwanda. Igitekerezo rero cyo gushyira ikoranabuhanga mu buhinzi cyaturutse ku kuba ubwanjye narize ibijyanye n'ibinyabuzima, hari aho bihura n'ubuhinzi burambye burengera ibidukikije. Ikindi ni uburyo umuvuduko w'ikoranabuhanga warimo ugenda wiyongera ariko ukabona utagira inyungu cyane abahinzi cyangwa se ari umwuga w'ubuhinzi. Ntangira gutekereza se n'iki cyatuma noneho ikoranabuhanga riri mu mabanki, ikoranabuhanga riri mu bijyanye n'ingendo rigera no mu buhinzi, aho igice kinini cy'abantu barenga hafi 80% bakora umurimo w'ubuhinzi. Ni gutyo cyatangiye ni mu mwaka wa 2014 ubwo natangiye gukora ubushakashatsi bwihariye cyangwa se icyo umuntu yakita nka business research, ngenda nigira ku bandi se ikoranabuhanga ubundi mu buhinzi byafasha abantu gute, ni ibihe bikenewe, ubuhinzi ni mama bukorwa mu busanzwe bukorwa bute, ni iki kiburamo. Urebye bisa n'ibyataye mu mwaka wa 2014 ariko mu mwaka wa 2016 nibwo twatangiye igerageza rya mbere n'abahinzi twahisemo ko hari mu kwezi kwa cumi umwaka washize.
None uratubwiye ngo ikoranabuhanga rigafasha mu kurengera ibidukikije, rifasha gute? Ikindi bisaba iki kugira ngo umuntu abashe kubona izo nama mutanga?
Mu busanzwe uburyo ubuhinzi bwakorwaga cyangwa se gikorwa n'umubare munini, tuvuga urugero ni gute abantu bamenya amakuru y'iteganyagihe rijyanye cyangwa se rifite umumaro mu buhinzi, ruratuma umenya ngo ni ryari ndatera umuti, ni ryari ndashyiramo ifumbire bitewe n'uko ikirere gisa. Ntabwo bikiri bimwe byo kuvuga ngo abantu ni abavubyi ngo umuvubyi yatubwiye gutya. Ikoranabuhanga n'ibyogajuru riba ryafashe ibipimo neza bishobora kugaragaza uko ikirere kizaga gukomera. Uko ikirere kimeze rero nibyo biha umuhinzi ingamba cyangwa se umurongo w'uburyo arakora ubuhinzi bwe. Rero mu bujyanama dukora ni uko twifashishije ikoranabuhanga ririmo ubumenyi bw'ikirere, imvura iraboneka ryari cyangwa se ubwoko bw'umuti runaka umuhinzi aba arakoresha aratera butihanganira imvura. Inama nziza ni zimubwira ngo yenda ejo imvura izagwa kuri iki gipimo umuti wari byiza uretse kubera ko utazashobokana n'imvura. Urwo ni urugero. Cyangwa se kubera ko uyu muntu akoresha ikoranabuhanga ryacu na application yitwa Agrico, umuhinzi abasha kuyibwira kwandika kubarura ibyo yakoze. Tuvuge uyu munsi yateye ibirayi, yateye ibirayi biro bingahe, biro bitatu. Kubera ko tuzi igihe yatereye n'ingano y'ibyo yateye, tubasha kumwibutsa igihe cyo kubagara cyangwa se igikorwa gikurikiyeho bikingiye kuri iyo ngengabihe y'igihingwa ari gukora, kandi tukanamubwira ingano y'ibindi bintu azakenera kugira ngo umusaruro unoze, ibyo bitiyongera umusaruro. Ibyo byose rero bifite aho bihuriye no kurengera ibidukikije kandi ukora ubuhinzi burambye, harwanya inzara kandi ubuhinzi bushyira ku mwuga. Aho umuhinzi niba amenye ngo igishoro cyanjye ni aya ngaya, bitewe n'uko yagiye abarura akazamenya n'uburyo yumvikana ku isoko akagurisha adahezwe, kandi ubuhinzi bwe bukaba burambye burengera n'ibidukikije.
Ubwo ndumva ko babandi bajyaga bakubitwa bajyaga bavuga ko ari abavubyi, ubwo ndumva mu byo mukora nabwo muri izo nama mutanga zijyana n'ingengabihe nta usengera gukubitwa?
Ndumva yavuze gukubitwa ngo yabaye umuvubyi yavuze muri kite ntiyaza ngo cyangwa se yabyitiranisha. Rwose ibyo ni ibihe bishaje, ikoranabuhanga rihari ryemera abantu kumenya neza uko ibihe biteye.
Nubwo ni uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abantu munarengera n'ibidukikije nk'uko mwavugaga. Ye isosiyete yanyu rero iha ubujyanama bwihariye abahinzi, ni umuhinzi wese ubona izo nama cyangwa hari uburyo bwihariye mushobora mufashamo abahinzi nabibumbiye hamwe cyangwa buri muntu ku giti cye umuhinzi wari wese ashobora kubona izo nama?
Muri rusange intego nyamukuru no gufasha umuhinzi wariwe wese yaba ba mu mugi yaba ba mu cyaro niyo cyangwa se ingana afite niyo mpamvu n'ikoranabuhanga ryacu rishoboka kuri telefoni nto zisanzwe ntago bigombera ngo umuhinzi afite izo bita smartphone cyangwa telefoni zigezweho. Ikindi ariko nk'uko bigenda mu mushinga wose itangira abanza kwegeragezwa mbere yo kuvuga ngo abantu bose bakoresha ikoranabuhanga. Kuri ubu ngubu twibanda cyane ku bantu bibumbiye hamwe cyangwa se icyo bita amakoperative. Tugira n'amahirwe ko mu Rwanda ari kimwe mu bintu bishyigikiwe na Leta kubera ko babonye amandi mahirwe arenze gusa rino koranabuhanga. Kuri ubu ngubu twibanda ku bantu bibumbiye hamwe muri koperative, ariko byavuga cyane n'umuhinzi ku giti cye kuko tuteganya kuzageza no hanze y'u Rwanda aho wenda koperative zitanari cyangwa se n'abandi bantu bifuza guhinga ariko bidasabye kuba amakoperative ashobora kuyungukiraho byinshi.
Muravuga rero ko mwibanda cyane ku makoperative muri kino gihe, izo nama muraziha abahinzi ubwo baba bahinga ibihingwa byihariye ni ibihe bihingwa murimo kwibandaho muri kino gihe?
Mu by'ukuri nk'uko nasobanuye ko duhera ku makoperative, menshi mu makoperative bitewe n'imiterere y'ubuhinzi mu Rwanda aboneka mu bihingwa bitatu cyane ari byo umuceri, ibirayi n'ibigori. Izo natwe nizo twibanzeho cyane, uretse ko dufite n'indi koperative y'abantu bahinga ibihumyo ngira ngo nabyo ni bimwe mu bintu bitangiye gutezwa imbere cyane kandi bigorana guhinga kuko bisaba kwitondera n'ibihingwa yihariye. Nibyo bihingwa twahereyeho ariko umugambi n'intego bihari ni uko igihingwa icyo ari cyo cyose cyane cyane biboneka ku masoko y'u Rwanda no mu karere bizaba biboneka bitangirwa ubufasha n'ubujyanama bwihariye kuri telefone mu gihe cya vuba.
Muravuga ibyo bihingwa mutubwiyemo bitatu hakiyongeraho n'ibyo bihumyo, muvuze ibirayi, umuceri, ibigori, noneho n'ibihumyo. Murateganya no kugera ku bindi bihingwa uretse ibyo mutubwiye ku buryo mwazaha abahinzi inama no ku bindi bihingwa bisanzwe tuvuge nko ku rwego rw'ibanze aho umuturage asanzwe yihingira nko mu karima k'igikoni ibihingwa bimwe bisanzwe byo mu giturage murateganya kubafasha nabo?
Ni nawe ntego cyane ko uretse ibihingwa bitatu wenda binasanzwe bigize ubukungu bw'igihugu mu buhinzi, hari igice kinini cyane cy'abahinzi b'imboga cyangwa n'ibindi bijyana nabyo, ubwo wavuga za binyanya cyangwa se amakaroti cyangwa se ibijumba ubwabyo n'imyumbati yewe. Ibyo byose ni bimwe mu bihingwa tuzaba dufite ku ikoranabuhanga ryacu, aho umuhinzi byaterwa n'ingano y'ahahinga uko hangana hose, haba hato haba hanini, kugira ku karima k'igikoni nk'uko bivuze akazaba ashobora kunguka ubumenyi no kumenya tekinike cyangwa se uburyo bushya bugezweho mu kongera no kunoza umusaruro w'ibyahinga.
Idioscore Shikama ni umuyobozi wa isosiyete Go Limited, akaba ari nawe muyobozi mukuru. Turaganira kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubufasha mu nama ku bijyanye n'uburyo ashobora guhinga ubujyanama bwihariye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ikiganiro rero muri isanga ikiganiro giha ijambo abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo. Reka twakire rero ku murongo wa telefone ntaza kwibanda kwizinga ku ijambo tunge nyine, kandi abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batangiye kuduhamagara. Nagira ngo nguhereho wowe Landry, uranyumva?
Ganda kumeneza.
Ni urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo waba ufitiye Dioscore Shikama?
Kuvuga ngo icyo nashaka kubabaza barateganya iki kugira ngo bashobore kuzagera ku bandi bahinzi bo hasi cyane, uko tubibona dusanga ibyo bintu biri mu makoperative cyane kurusha uko byagera mu bahinzi bazo. Bagira ngo tubaze rero ikizakorwa kugira ngo n'umuntu ushobora guhinga ibyo ari twita guhinga mu isi y'urugo kugira ngo nawe azagere mu buhinzi bw'iterambere n'isi tuzashobora kuzakora.
Urakoze cyane Landry. Dioscore wamwumvise icyo yabajije, wari umaze kubivugaho mu kanya, ariko ubwo yenda ashobora kuba yifuza no kumenya ari ryari muteganya kuba mwagera ku baturage basanzwe. Najya ngo mumusubize
koko ibihe gihari ntabwo ari ukureba amakoperative cyangwa se ibigo bikomeye ni uko bikora n'abahinzi, harimo no kugera ku bahinzi bamwe bakiyutse bo hasi, kuko bose bafite na telefone, bakoresha mobile money, barahamagara bakiriye ubutumwa. Intego ihari ni uko guhera mu gihe cy'ihinga gitaha biri mu kwa cyenda, tubikora ibishoboka byose n'abafatanyabikorwa bacu, uburyo umuhinzi aho ari hose mu Rwanda, ubuso bwose yabahingaho, azabasha kuvugurura umwuga we no kumenya uburyo yajya yakiriza inama. Ntabwo rero ari abagambiriwe ari abanini gusa cyangwa se abahinzi bahinga ku buso bugari, aya ahubwo n'abahinzi bato cyane. Guhera mu kwezi kwa cyenda uburyo tuzakoresha buzabemerera kugera kuri ubu bujyanama bwihariye bitabagoye.
Abo bafite n'ubu bahinga no ku buso butoya ni nabo bakeneye izo nama cyane, kugira ngo babyaze umusaruro akarima gatoya baba bafite, ko n'ubutaka bugenda babukeye
cyane rwose. Niba ari ukuvanga imyaka bitemewe, akamenya uburyo bigirwamo inama, abantu bagahingira isoko bakareka guhingira rimwe twitaga guhingira kurya bikarangira. Ubuhinzi ni umwuga ugomba kubaho kandi utanga amafaranga. Nibyo rero uko haba hangana kose, hateguye neza umusaruro uriyongera bikanagenda neza.
Reka twakire na Ingabire. Ingabire turi kumwe.
Yego ndagukurikiye.
Yego urahagana hehe?
Igikondo i Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nanjye kubashimira umwanya mwiza nkwakoze kugenera.
Urakoze nawe.
Nagira ngo mbaze uwo muyobozi, wenda hari ibyo bavuze bateganya cyangwa se ibyo bagezeho, ariko noneho kwibaza ese nko mu ntara ko mbona imisozi myinshi iteka imvura yaguye itwara iby'abaturage baba bahinze, ese hari icyo baba barabanje guteganya mbere kugira ngo na twa tundi bazakorera abaturage imvura itazadutwara? Nongera amazi nk'ese wenda niba nakurikiye neza bavuze ko bata koperative yabatanze muri 2016 niba ntibeshye, ariko n'ubu ngubu bigeze muri 2018 na 2017, sinzi niba bakorera mu ntara zimwe cyangwa mu turere tumwe. Wenda nkanjye ngiye mu majyaruguru inshuro nyinshi nta hantu ndabona koperative yabo yabikorera. Ese baba bateganya kuzajya muri buri karere cyangwa se bakanamanuka ku rwego rw'imidugudu bagahera hasi, kuko abaturage bakagombye kubanza gukorana n'abari abo bo hasi?
Urakoze. Ubundi ntabwo akorera muri koperative, bafasha amakoperative. Reka muhe umwanya gusubiza.
Arakoze Ingabire ku kibazo abajije. Ngira ngo nk'uko bisabye nabanza gusobanura neza, ntabwo turi koperative, dufasha amakoperative, turi ikigo kigenga kitwa Go Limited. Hanyuma ku cyo abajije cy'isuri igaragara mu ntara igatwara imyaka y'abantu ndetse ikagira ibyo yangiza, ese twaba dufasha iki abahinzi kuri icyo kintu? Ishuri izajya kuba ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, yabizi ko imvura izagwa ishobora kuzagira ibyo yangiza. No mu bujyanama buhari rero nk'uko leta wenda igira icyo ikabwira abantu gukoresha amaterasi y'indinganire, ni uko twibutsa aba bahinzi ko ari byiza kuzibura imiyoboro mu materasi y'indinganire. Ikindi ni uko kugwa kw'imvura ubwabyo nyinshi ni amahirwe, mu gihe tuyabyaje umusaruro mu buryo bwiza. Niyo mu nama rero dutanga zifite aho zihuriye no kurwanya isuri, ni ukubika neza amazi ari mu murima akazakoreshwa mu gihe iyo mvura itakigwa, ibyo bita se irigasho cyangwa se kuvomerera imyaka. Ibyo rero mu bujyanama ni ugora twibutsa umuhinzi no gukoresha sisiteme yacu, tukakubwira mbere y'igihe ko imvura ije izamera gutya, ko ushobora kuzibira ferege cyangwa se imiyoboro y'amazi mu murima wawe. Ikindi ukaba wabika amazi kugira ngo azakoreshwe neza. yanabajije ku bijyanye n'igihe sosiyete yatangiriye ngira ngo yabyiyeseho. Twavuze ko igeragezo ryatangiye umwaka ushize, ariko ikigo byacu cyanditswe kera 2011 gushyiraho 12 ubushakashatsi bw'ubuhinzi tubutangira muri 2014 noneho 2016 nibwo twatangiye. Ikijyanye no kwegera abaturage ngirango gisa n'icyorambere igeze kubaza ntabwo mu mijyi ariho bahinga, bahinga mu giturage nk'uko bimenyerewe cyangwa bizwi cyane. Natwe rero gahunda yo kwegera umuhinzi uri hasi irahari, turi gufatanya na minisiteri muri gahunda yayo yitwa Twigire Muhinzi, yaho igenda ifasha umuhinzi kubona imbuto nziza z'indobanure n'ibindi. Muri iyo porogaramu natwe akaba tuzanyura dufatanya na leta n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye kugeza ikoranabuhanga ku muhinzi wo hasi cyane rwose.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga. Twibutse kandi ko mutwumvira kuri FM 88 ibice bitatu no kuri FM 104 ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 ibice 9 no kuri FM 95 ibice 2. Dusubire ku murongo wa telefone twakire na Prudent. Turi kumwe?
Mahoro neza.
Yikomera. Urahagana hehe?
Ibujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nibyose. Uyu mutumire n'ukuri numva ari umugabo n'umuhinga kabisa.
N'umugabo
rero ibibazo n'umubaza byo byinshi, kuko nohera ku ntango nkasanga ntwaye umwanya munini cyane.
Kubera ko hari n'abandi bari bubaze.
Oya, nofana mu nyuma kuko hariho n'ibibazo nihanosanga ibyo basanga, ariko ndamubaza.
Nibyo
icyo nosaba rero, umwo nimero zacu murazifise n'iziwiwe. Uwo munsi abira nimero akoresha kuri WhatsApp kugira ngo nzoze ndamubaza, kuko numva ari ibikorwa bikomeye cyane. Ikibazo nababaza mupaso, hari yavuze ibitegwa bitatu, ibiraya bine, umuceri, ibiraya, ibigori. Hari ikindi yavuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda ntashoboye gutahura neza.
Yavuze ibihumyo, hari ababyita ibyobo mu Kirundi, ntabwo nzi uko mubyita, de champignon.
Ibizimu
babyita ibizimu mu Kirundi,
n'ibizimu cyangwa ariho nakoreza ibikoti. Rero je narigeze kuba ndimo ibiraya nkakoresha, narigeze kubabazwa n'umwimbu narose nateguramo itobe zitatu, umwimbu ntiwanjyohe na gatoyi nanabiheba. Rero ko narindose umuntu ashobora kubaza ingene byogenda neza cyane, byoba byiza kabisa. Byiza mumpaye nk'akanimero ke ka WhatsApp inyuma y'ikiganiro mwaba mukoze.
Nta kibazo rwose, ubwo turamubaza. Niba kandi hari na nomero bakoresha ku mu kazi umuntu ashobora kuba yamubonaho, nayo ubwo ngubwo ashobora kuyiduha. Reka nze muho umwanya gusa.
Ndumva ko ari umuntu afite akamaro kabisa, yoterera ibitari bike mu iterambere.
Niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo afashe abakurunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, cyane cyane ko n'abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi ari benshi, haba mu Burundi no mu Rwanda.
Rege ibihugu byacu birabaje kumva turi abarenga 90%, hanyuma kumva ngo turashonje, ibyo numva ko ari ibibazo.
President, ukora umwuga w'ubuhinzi, uvuze amatoni wasaruye, ukora ubundi ibyo wabihinga kugira ubicuruze?
Ibyo kwanza nabikora nyiga no muri universite, ibyo nari nciga sinizi ibijyanye n'uburimyi, ibyo nabikoze nciga nari nkiri umunyeshuri.
Ego, ni igitekerezo cyiza n'akazi keza rwose, ntugacike intege.
Uwo mwimbu kwimbura itoni zitatu uteye itoni, n'ibindi bintu uba wakoresheje, ibintu supplementaire nk'amase, sinzi ingene mubyita.
Amase natwe niko tuyita ifumbire.
Usanga ari ibintu biteye ubwoba, ucike intege.
Ndamureka tumuhe umwanya, noneho agira icyo akubwira kuri icyo kibazo cyawe.
Arakoze. Ni Prida?
Ni Prida, Bujumbura.
Okay. Ngira ngo agaragaje kimwe mu bibazo abahinzi benshi bahuriyeho, kuba wagira n'umusaruro ariko ntumenye se igishoro cyangwa ubundi kingana gute, niba no kugurisha ndahera kuki. Ni kimwe mu bibazo dukemura, kuko ubuhinzi buragenda bujya mu urubyiruko cyane, urubyiruko runasobanukiwe n'ikoranabuhanga kandi rukeneye guhanga imirimo. Bidakeneye kumva ko ubuhinzi rero atari umwuga wo gukora, ariko umwuga kimwe n'indi yose ukwiye kumenya ukubara imari ya ukubara igishoro wazajya no kugurisha ukagurisha udahenzwe. Aravuga ati na matola nka nagutse ari kwibaza ibyo natanze amafumbire imiti abakozi n'ibindi byinshi. Ibyo rero nibyo mu byo tumufasha. Yasabye nimero yashobora kumbonaho cyangwa se kubona ibindi bisobanuro. Ntekereza ko byaza kuba byiza nyitanze nyuma y'ikiganiro wenda mbere y'uko dusoza mu gihe n'abandi bashobora kuza kwibaza.
Ariko ntacyo no ushobora kuyitanga akiri hafi niba hari utundi yaragiye kwigiramo mwayitanga ntabwo byaba bibitwongeye twayisubiramo.
Nta kibazo yayikoresha niyo ku kazi nanjye nshobora kuyikoresha ifu nyinshi. Ni akamenyetso ko guteranya 250 72 96 362 67. Reka nsubiremo akamenyetso ko guteranya 250 78 86 362 67. Byose byakora ari mu Burundi yahamagara yakwandika watsapu ibi byose byakora.
Urumva ko ari umurimo ahagurukiye ibintu yakoze ari umunyeshuri kandi n'ubu ngubu akaba agifite inyota yo kubikora. Ndumva ubwo azabashaka hanyuma muzamuha inama.
Twanakorana dufasha kugera mu Burundi.
Nabyo ntabwo ari bibi rwose, ni byiza cyane. Ubufatanye ni bwiza ku nzego zose. Twakire na Emmanuel. Emmanuel, uranyumva?
Ndakumva.
Wowe urahagana hehe?
Ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Ikibazo cyendaga gusa n'icyo umuvandimwe w'umurundi. Mu by'ukuri turahinga tugakoresha umusaruro mu ifumbire ihagije tugashaka uburyo twiteza imbere, ariko areba ku isoko ukabona ibiciro wapi ukabona nta musaruro muri makeya w'ibyo twakoze.
Ibyo muhinze mugasanga muragurisha muhendwa?
Yes. Nk'urutoki mbega muri makeya ugasanga wenda urarukoreye uravunitse, ariko kugira ngo uzagere ku kintu uvuga ngo ngiye kwagura n'umushinga mpereye ku byo nkuyemo ugasanga n'ibibazo. Gusa nagiye nsobanukirwa byinshi bitewe n'ibyo nibazaga. Uko musobanurira umuntu uwo muvandimwe numva ikibazo cyanjye cyasa nk'ikigenda gisubizwa.
Ukomeze ugume hafi ya radiyo, ubwo ntihari bubure n'abandi babaza n'ibindi, ukagenda urushaho gusobanukirwa.
Murakoze cyane rwose.
Urakoze cyane Emmanuel. Dioscore, wamwumvise Emmanuel? Ikibazo cy'ibiciro.
Ikibazo cy'ibiciro kirahari, ariko icyo ndagira ngo nanabasobanurire abantu, umuhinzi akwiye kumva neza ni uko iyo umuntu ari mu iduka rye arakubwira ngo iyi ntebe igurishwa n'amafaranga, ntabwo ari umuntu uje kugira uvuga ngo ngiye ndumva intebe nayitangira amafaranga. Kimwe n'ubundi bucuruzi, yaba acuruza imodoka, ucuruza inzu, agena igiciro. Ku muhinzi rero niho usanga kwihagararaho bigoranye, ahubwo umuguzi ari we uri kugena igiciro. Nubwo isoko riba ryigenga rifite uburyo rikora, ariko kimwe mu byo dushaka gufasha umuhinzi niyo abahinzi bose bamaze kumva igishoro bagize bakareba cyakabaye ikiguzi fatizo kugira ngo bakomeze bagire urwunguko rutuma bakomeza ubuhinzi, ubwo ni uburyo bwo kubaha ububasha bwo gutegeka isoko cyangwa se bwo kumvikana neza badahomba. Emmanuel rero kimwe na Pida ikibazo bahuriyeho ni rya soko, ariko niba bahuriye mu isoko bombi bazanye ibitoki bumvikana neza bo igishoro bakoze, biratumema n'uburyo iyo ataza kwemera ko ahomba kimwe n'abandi benshi. Ikindi nahita nongeraho nunganira ni uko yavuze yakomeje ku bintu bijyanye no kwagura umushinga. Kwagura umushinga bigira afite nk'ibikorwa, ashaka gukenera banki, ashaka gukenera inguzanyo runaka cyangwa se ubwishingizi butuma ibyo yahinze igihe hagize ikibazo abona ubwishingizi. Ni uko abo bose bakenera kumenya ese igishoro cyacyo byagaga gute nk'ubundi bucuruzi bwose. Mu gihe rero uzaba ukoresha iri koranabuhanga cyangwa urikoresha, nibwo n'ibigo by'amabanki bikumva kuko bizi igishoro cyawe uko kingana n'ibyiza byago yasi bigatwara ibintu hagenda ibintu bifite agaciro kangana gute kugira ngo nibaza kuguha n'ubwishingizi bigenda hari ibyinshi twakurikiramo ibikoreshwa n'ikoranabuhanga.
None Dioscor, murashaka kuvuga ko igiciro ku isoko gishyirwaho n'umuhinzi?
Nibyo twifuza ko umuhinzi agira uruhare rukomeye mu gushyiraho igiciro, kuko iyo urebye ku masoko yacu usanga niyo mpamvu ujya mu byo bita imyaka abahinzi barabizi, aho umuhinzi apfa kugurisha yahomba atahomba bitewe n'uje kugura umubwira ngo ni ndaguhaye, agapfa kugurisha akabayekeje imyaka kubera ko ubwe na watunga ese ubundi ya arimo iyiyongereko arimo azatuma nongera kubona imbuto. Ibyo rero twifuza ni uko umuhinzi agira uruhare gushyirwaho by'igiciro ku isoko nk'uko n'abandi bose baranguye bavuga ati naranguye kuri aya sishaka guhomba.
Aho niba biterwa n'ubukene se? Aho se ubukene bubitera kugira ngo umuturage yotse imyaka bamuhe ayo babonye, nta tuko abavuga ati ndakeneye agasabune kandi sindi bukabone, ni inkomeza gutegereza akemeraga ayo bamuhaye akakira?
Yego, haba ari ubushake bwe ariko akenshi bikanajya no kudasobanukirwa. Birango aramutse yumva ko niba igishoro cyo cyari amafaranga ijana umuntu akazamuha 40 cyangwa 60 ubwabyo yabihitamo kubikora bitabaye ubujiji kubera wenda izo ngorane yagize, ariko ntabikerwe n'uko adasobanukiwe igishoro ubwacyo. Abenshi mu bafite imyaka no kuba batazi ese ubundi bizaba yanshaka yahe, icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ariko nk'iki njyewe ayakiye ashaka kuko nshaka yakubera izo mpamvu, niyo mugura nawe ashyira mu nyirabwenge akabona ko ibyo mubwira bifite ishingiro.
Iyo aba ari amafaranga azakuramo ntareba igihe yashyizemo ngo arebe igishoro arebe ibyo yashyizemo byose, noneho abikubire hamwe ateganya amafaranga yagombye kubona ku bintu agurishije. Ibyo nibyo mubigisha?
Ibyo ni nicyo kintu tumufasha, kimwe mu bikomeye tumufasha bituma yongera umusaruro. Nibyo kuko yabonye ubujyanama bwihariye bukurikirana umubwira ibyo agomba gukora, ariko nanone kandi akanongera umufuka we ku mafaranga yinjiza bitewe n'uko yashoboye kumvikana neza akagurisha adahenze.
Yereka twakire na masengesho. Uranyumva amasengesho?
Yego ndabumva.
Urahagana hehe wowe?
Umerereye igasabo ikinyinya.
Ijambo ni ryawe.
Icyo nagira ngo mbaze umuvandimwe, mfite nk'itanu mpinga uturima dutatu, hanyuma mpinga hari agace kamwe karimo ibitoki akandi mpingamo ibishyimbo ndemwe ndemwe mpingamo n'amasaka, ariko mfite ikibazo kimwe. Hanyuma iyo mu buhinzi bwanjye nkoresha imbaraga nyinshi esitensizi nyinshi, ariko mu by'ukuri nyuma y'igihe runaka ntegereje umusaruro nta kintu mbona. Icyo nge nshaka kubaza n'inama nabaza uwo muvandimwe, ni iki nakora ngo nongere uwo musaruro, cyangwa se niki nakora kugira ngo mbone inkamu zituruka mu bikorwa byanjye? Kuko nge ndi umusore mutoya, ntabwo avuga ko ndi umuntu ufite imari cyane, ariko ndacyashakisha ariko nyujije mu buhinzi. Inama nabaza uwo muvandimwe nimba nyumva neza nagira ngo musabe inama yangira kugira ngo nagure ibikorwa byanjye, itansabye amafaranga menshi ariko kagerageza gukoresha ubushobozi buke mfite kabasha kugeraho nigeze.
Urakoze cyane masengesho. Ndumva ya telefoni twatanze mu kanya nawe ishobora kuba yagufasha kugira ngo umwe mwanavugana na nyuma y'ikiganiro. Dioscor. Numusubize.
Yego. Okay, masengesho nakoze. Ngira ngo ikibazo abajije ni rusange ku bahinzi benshi bakoresha imbaraga nyinshi, ariko bamwe umusaruro ukaboneka igiciro kikaba gito, cyangwa se nko ku bijyanye nawe mu buryo bwe akavuga ati n'umusaruro ntunaboneke. Ngira ngo umugani ndivuze kumuha nimero nanone ayandike, kuko byaterwa turimo twe dutatu hanyuma yahinze ibitoki haherereye hehe, butaka bumeze bute, hari ishusho itangwa na minisiteri y'ubuhinzi ishobora kugaragaza hano hereye, hanyuma natwe tukabasha kumufasha. Niyo wahinze ibishyimbo se unabisimbuza iki? Nyuma yaho n'ibivamo urakoresha ifumbire? Ngira ngo namusubiramo nimero hanyuma nyuma y'ikiganiro akashobora guhamagara tukamufasha.
Byamufasha
akamenyetso ko guteranya 250 7 8 96 62 67
ndumva asobanukiwe ibyo aribyo byose mumunyuriyemo ariko ubwo nyuma y'ikiganiro nyine ubwo cyangwa se n'ikindi gihe yabona umwanya ndumva yaza bahamagara hanyuma mukavugana. Ye twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye. Umutumirwa wacu muri kiganiro ni Bwana Shikama Dioscor, akaba ari umuyobozi w'isosiyete Go Limited, akaba rero ari nawe wayishinze, akaba n'umukuru wayo iha abahinzi inama hakoreshejwe ikoranabuhanga. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje, tumukanye turongera duhe ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikiye babaze ibibazo cyangwa se batange ibitekerezo.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga. Dukomeze ku murongo wa telefone twakira undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Sinzi umunsi uranyumva.
Yalo,
turi kumwe.
Yego, ndabumva.
Yee, urahagana hehe?
Bujumbura.
Yee, kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Kibazo cyanje cyaka kumubaza kubera ndumvise yuko bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu gufasha abarimyi ho kurima ndomo bintu cyane no gukingira ibidukikije. None nk'umurimyi mutonya adashoboye gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi we bashobora kumufasha gute?
Ubwo buhinga ngurukana bumenyi ariko ni telefone, uravuga umuntu waba adafite telefone?
Ndamenya yuko baba bakoresha telefone cyangwa bagakoresha ibi bintu bya interineti.
Ngo ya ni telefone, telefone ya yindi isanzwe, yavuze ko atari na telefone rwose, ya yindi yo mu rwego rwo hejuru isanzwe umuturage wese akoresha, yavuze ko ikora.
Donc umuntu ashobora kuba telefone hama bakamuha ibisubizo ku bibazo baba yaba bagiye.
Reka muhe umwanya kubwire, hari ikindi kibazo wifuza kubaza mbere yuko muhe umwanya?
Kabazo kanje karako ahami kindi nacho nuko nyene boshobora kuraba bakagura nk'ubwo buhinga kuburyo bakabishikana n'ahandi hose.
Yee, urakoze cyane. Sinzi umunsi Dioscore, mwamwumvise?
Nimutsinzi cyasinzi umunsi. Ndangaje n'ikibazo cyiza abariza abahinzi badafite ikoranabuhanga, birashoboka kandi biriho. Nubwo ikoranabuhanga rigenewe abafite ubushobozi bwo kuyakira, yego, ryacu akaba ari telefone isanzwe ishobora kwakira ubutumwa busanzwe bwa telefone, ishobora guhamagara ibamo karikiratiri cyangwa se ishobora telefone iyo ari yose isanzwe rwose ishobora gufasha umuhinzi. Ariko nanone tunatekereza kuri aba badafite telefone nk'uko abibajije. Ntabwo twenda guha buri wese telefone, ariko bitewe na kwa kwishyira hamwe kw'abahinzi, bitewe n'aho baherereye, turi kugenda turi abafatanyabikorwa banyuranye bari mu ikoranabuhanga rya telefone, aho umuhinzi ashobora kuzahabwa telefone akajya yishyura buhoro buhoro bitewe n'uko umusaruro we ugenda uboneka. Bikaba bigaragarira ko niba ufite telefone uyikoresha mu buhinzi, hariho igikoresho cyo kugira ngo ubugure umwuga wongere umusaruro kandi ubone amafaranga ubashe kwishyura. Ikijyanye no kwagura igikorwa nabizize ntangira ko biragaragara birazwi afite ibibazo by'inzara cyangwa se iracyakeneye uko ubuhinzi butera imbere. Ntabwo rero tuyikora iyo koranabuhanga tuyikora ntabwo twatekereje kuyibanda gusa, ahubwo hari umuyoboro mugari wo kugeza ikoranabuhanga no ku bandi yewe no mu bihugu bya kure mu burengerazuba bwa Afurika mu baturanyi abarundi bene na hafi ubaha cyane ko iminsi izagenda iza tuzagenda tubikosora kandi tugeza aho hose.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri icyo kibazo cy'ikoranabuhanga. Habana bakize Gerard atwandikiye avuga ngo ikoranabuhanga ni rya mbere ryakabaye gutuburira imbuto hafi y'umuturage, ariko ziracyava mu bindi bihugu zikazana inenge. Ikindi no gusimbura izazanye inenge ahari ku gihe, ati biracyari ikibazo. Aturugero ni imyumbati kandi ubundi ibi byagafashije muri ibi bihe byigwirirana ry'abantu. Nagira ngo mbere yuko dusubira ku murongo wa telefone mugira icyo mubwira Dioscore, mugira icyo mubwira uyu Habana bakize Gerard.
Habana bakize avuze ikoranabuhanga bijyanye no gutubura imbuto n'ibindi naryo ni ikoranabuhanga rihari, kandi koko ibibazo yavuze haruguru birahari. Aho imbuto zimwe ziza zanduye cyangwa se zikagira ibyo zangiza, ni muri urwo rwego rero n'iyo habonetse amakuru y'izanduye bigorana kumenyesha abandi bahinzi, ahubwo ugasanga imbuto ifite inenge ikwiriye hose kuko umuhinzi atayimenye. Aho tuzira rero ni uko igihe hari gukwirakwizwa cyangwa se abaye kiza byorohera abahinzi kumenya niyo mbuto ikwiye akato cyangwa se ikwiye gukoreshwa. Kugira ngo hari abandi bafatanyabikorwa benshi cyane barimo barakora ku bibazo yavuze, tujye twibanda ku buryo ubwo bumenyi bugera kuri benshi.
Reka twakire noneho na Claude. Claude, uranyumva?
Ndakumva.
Uri he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Nashaka
mundamukiriza umutumire.
Yakumvise
ikibazo cyanjye, nashaka ndamubaze. Ati n'igiki bariko barakora nk'abarongozi kugira ngo igihugu cy'u Rwanda, ko twumva ngo hiyo mu Rwanda ngo inzara iryo uno munsi ivuze ubuhuha, kugira ngo iyo nzara ishobore guhera mu gihugu, ni uwuhe mwanzuro afite?
Umwanzuro wo kuvana inzara mu gihugu,
kugira ngo iyo nzara kumva iriyo ko twumva ngo hiyo mu Rwanda naho nyine ngo abaturage inzara biri mu kubica.
Hanyuma se iki gikorwa akora urumva kitaba kiri muri izo ngamba zo gufasha umuturage kweza imyaka abona n'inama ndetse agasobanukirwa n'ibyo agomba gukora yiteza imbere kandi anateza imbere igihugu? Urabivugaho iki ibyo bakora?
Ibyo kenshi barabivugaho nk'abatware mugabo ugasanga bajya mu gihugu hagati ugasanga ntibiriko birakorwa.
Ariko nta n'ubwo ari n'umutware cyangwa ntiwakurikiye neza?
Nakurikiye ndabyumviriza numva ko ari bijyanye n'ubuhinzi bwo mu Rwanda.
Ntabwo ari umutware, ni umuntu washinze isosiyete ifasha abantu kuba bakweza umusaruro bakurikije n'inama babaha. Rekanze muhe umwanya agira icyo akubwira. Urakoze cyane Claude. Dioscore, ikibazo cya Claude.
Ikibazo cya Claude rero ngira ngo umugane wenda ntiyakwikira intego y'ikiganiro ubwacyo ijyanye no kuvugira ubuhinzi binyuze mu ikoranabuhanga aribyo turi gukora. Irasubiza neza ikibazo yari abajije, ikibazo yaba icy'amapfa cyangwa inzara ni ibintu biri muri Afurika n'ibyo tuba tuvuga turwanya inzara hose. Rero ni igitanga igisubizo kimwe mu bisubizo, ntabwo ari igisubizo cyuzuye ariko ni uruhare rukomeye ndi kugira kugira ngo gihendeke. Ikindi nk'uko uyu munsi wamereye, ntabwo ndi umutware mu buryo bwa politiki nk'uko yabitekereza, avuga ati abatware baravuga ariko ntibiba ibyo badusezeranya, ntabwo ari muri urwo rwego. Iki nanjye ni igikorwa nkora n'abo dufatanya kugira ngo umuturage atere imbere natwe tubeho nk'uko abantu bavuga ati dutuza telefone iyo babizize ntabwo baba babitsa kubera ko telefone ariyo baraza gukuraho nabo imibereho yabo kugira ngo Claude na Marimpungere ko turi kugira uruhare rukomeye mu kurwanya indwara tuvugurure zose kandi no mu Burundi bikazagera vuba rwose.
Ni radio Ijwi rya Amerika yi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twibutse abifuza kuduhamagara ko telefone yacu ari 202, no kubanza akamenyetso ko guteranya 202 441 9931. Umutumirwa wacu ni Shikama Dioscore. Turavuga rero ku buryo bwo guteza imbere ubuhinzi, kuvugura ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye. Dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Gerard. Turi kumwe Gerard? Urahagana hehe?
Mu Rumonge.
Yee. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Urabona ayo maserivisi abo bantu bashyize imbere na maserivisi meza cyane kuko kumina jyo gutora umuntu kugira ngo nawe se arubuze amikoro rero muri Afrika ibyo buruka abantu benshi bugira ibyo imigambi yagize urabona Afrika yote imbere itazi cyangwa zare manye za Norvege aho izara babaza ko usanga ayo maserivisi afudisi ugasanga n'umwe muto asisi ego meza iba ravuga ngo bisha ta internet uko bumfata umwanzuro bagafata
Gerard. Turimo kukumva nabi, sinzi niba uri kuvugira kuri speaker. Turimo kukumva nabi.
Hello.
Eh,
ati yo internet uko abo bigisha ntanya yo bakabyumva ama bakaronka ubumenyi kuri byo kuko nabine bitasaba kubisitse kamaro kanini cyane gutuma bisasibita n'amatashe ugasanga ibintu bikorwa ari byinshi mu mwanya mutoye umugambi rero vrema bisi mwiza cyane kare nkamuhamagara yuko icyo guma ngaho nyene bosanzara muri Afurika yose cyane Afurika doreste rero hama hamwe abanyagihugu bose bakabimenya kuko uri kwaraba ubumenyi ndetse yakugumira ko ubumenyi busanzaza ahantu henshi ndetse n'abandi banyagihugu abanyagihugu bagowe bajya muri za Ethiopia bafite ubuga bwa vrema buhamiye cyane kugira ngo baronke umuseye ntibagiye akaba batera imbere mu porogaramu yose.
Ikibazo cya Gerard rwose tubabarire, birimo kuvuga nabi, ntabwo twabashije kukumva neza byose, ariko ndumva sa nkaho uvuga uburyo bafasha iryo koranabuhanga rikaba ryagera no mu karere kose. Reka mu mwanya umutumirwa wacu twumve niba hari gahunda bafite yo gukorana n'abandi mu karere. Dioscore,
Gerard nubwo twumvikanaga neza ariko ngira ngo bisobanure neza muri make gahunda irahari. Ntabwo twereka dutangira none ngo bikwire hose, ariko ikiza cy'ikoranabuhanga bisakara vuba, niyo mpamvu baryita ikoranabuhanga. Ariko ntabisobanura ikoranabuhanga riroroshye,
abarundi banavuga ngo ni ngurukanabumenyi.
Ngurukanabumenyi nk'uko babivuga mu Kirundi. Nabo gahunda irahari kugira ngo gahunda mu Rwanda muno mwaka mu mpera zawo turangije kwagura abahinzi bose mu Rwanda gukoresha ikoranabuhanga. Intumbero ni uko tugera no mu bindi bihugu byo mu karere na kure yaho, n'abafite ibindi bihingwa tutagira mu karere, abahinga ipamba se cyangwa se n'ibindi bihingwa bitagaragara mu karere. Ikoranabuhanga rero ryose ryavanwa rikagera muri Amerika y'Amajyepfo, rikagera muri Aziya, ni nabyo rero duteganya gukora.
Twakire na Viateur. Viateur, turi kumwe ku murongo wa telefone.
Turi kumwe cyane.
Nuko nuko, urahagana he rero?
Ubu ndi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego. Twumvise kabisa ibyo koranabuhanga twarishimye cyane mu rwego rwo hejuru kandi cyane. Ariko ikintu twumvaga byadufasheho natwe cyane, nkuko natwe kabisa mudufashije yatugira nkanga kabisa dusanga natwe kujya tuzabigira usanga ari ibintu bigoranye cyane. Ubwo ikintu twamusaba cyane kandi tukamushishigaza nuko yakongera kabisa akageze cyane yabakoze cyane
namwe akabageraho
natwe akatugeraho cyane kabisa.
Wafashe nomero ye kuko nayo ishobora kugufasha kuba wamugeraho ukaba wamuhamagara ukamubwira naho muri n'icyo mwifuza.
Cyane kabisa mwa mudufashije.
Ngo urakoze cyane Viateur. Diascore mwasubiza iki Viateur?
Viateur na mwari mpungenge ko mu gihe cyavuga ko hari Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda hariyo amakoperative tugiye gukorana nayo iyo iri Rwamagana ariko ngo ni kiyereka ko turimo turahagera hafi aho ngaho ndetse ikiza nuko Kayonza ni hamwe mu hantu hagaragariye impamvu umuhinzi akwiye kwitabwaho no kumuba hafi kubera ibihe by'izuba n'ibindi n'ibindi. Rero gahunda irahari Kayonza tuzahagera vuba ndetse atanatsindiye cyane mu gihe cy'ihinga gitaha mu kwa cyenda nayo izagira umwihariko wayo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu aho ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Turi mu kiganiro muri isanga twongeye twakira umukunzi w'Ijwi rya Amerika Daniel. Turi kumwe? Urahagana hehe?
Ntaraye Makamba.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Angwenda mu tumutumira.
Arakumva.
Ngoma na batse mbadu mutumire kuri ibyo bijyanye n'ubuhinzi bifashishije ikoranabuhanga. Iwacu mu gihugu ahanini abarimyi bagize igice birenga 90% kandi nabo bakaba ari abantu bato bato ndetse batize. None gute bategekanya kwigisha abantu bakoresheje ku ikoranabuhanga na nyabujya abantu benshi bari ko barigisha abantu batize bigobore mu buhinga bwahe mu buryo bwahe. Ikindi nacyo iryo koranabuhanga mu bintu by'uburimyi biba riba akarere mu bihugu bingana gute ho babikoresha programu ari wati nengo ni bishasha no kumare doko siyo nani nengo nani vya tubora nengo ni na ma konte ya awo kure mbasa mchana ma Facebook kugira abantu waba basa naba basoma baba kwi baba kwi kwa kwa kwa
aba baturage uvuga abarimyi uvuga batize no kuvuga abatazi gusoma no kwandika cyangwa se nabafite amashuri makeya
abatazi gusoma ahanini kuko niho bagize niho bagize igice kinini cy'abarimyi.
Reka tumuhe umwanya ubwo agira icyo yakubwira Discord.
Ngende ni namwumvise yagize ati 90% by'abaturage ni abarimyi kandi bakiri batoya yewe nongeraho batasobanukiwe no gusoma no kwandika ariko igihugu cyose ntabwo cyabamo abantu 90% batazi gusoma no kwandika. Ikiza cy'ikoranabuhanga ntibigendera kumenya gusoma cyangwa kwandika kugira ngo uhamagare umuntu yeye mu buryo dufite tuzatangiza vuba buteganya cyane igice cy'abantu baba badashobora gusoma cyangwa kwandika gukoresha ijwi cyangwa se mu ndimi z'amahanga mu cyongereza wa digital native voice aho azajya ashobora no kwakira ubutumwa bwije mu ijwi bityo ntibimusabe kubaza gusoma cyangwa se kwandika. Ikindi yavuze ubumenyi hari ubumenyi buciriritse pe abantu wenda batunze indimi z'amahanga cyangwa iki na mari mpungenge ko igisubizo cyacu mu ikoranabuhanga icyo byibandaho cyane ni ukugira inyungu abantu baho hanze. Rero mu byo twatekerejeho ni uko ubujyanama butangwa mu rurimi kavukire igihugu turimo cyangwa se ururimi rwaturanijwe n'abagiye gukoresha ikoranabuhanga ryacu. Ubwo rero igihe tuzatangiye gukora mu Burundi yashyira impungenge ko bizajya biboneka mu rurimi rw'Ikirundi cyangwa se n'uburyo bw'ijwi bukazaba buhari ku buryo nta mpungenge yakabaye yagira.
Murakoze kumuhumuriza. Reka twakire na Ngenda ku Mana, uranyumva?
Ndabumvise na kwitwa.
Nuko nuko uriye ahagana he? Ntabwo tukumva.
Simusigati province bubanza.
Bubanza ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wongere ijwi kugira ngo twumvikane.
Oje ndabumvise na kwitwa.
Ye, ngaho tubwire.
Oje nashatse kuvuga ko kubijyanye n'ibyo byo gutungika cyane cyane biraho abantu usanga batatiye ku mashuri cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika, ko kubera ariho cyane cyane hari ubukene bisanzwe nk'amahoteli n'amaresitora, usanga cyane cyane nk'ino mu bihugu byo muri Afurika bikorwa n'abantu batiye. Mu bisanzwe nk'ubu bo babanza bagasansibiriza neza abana cyane nibaza ko nk'ibi uforoma yawe kore fondamentale twariho akarusho bizozabica na paraporo y'ubu nice nahise kubaza kuba umuntu mwatumiye nyene agete kuri ibyo bijyanye no gukingiza muri akoti.
Urakoze bwana Shikama Joscore, mwagira icyo mubwira Ngenda ku Mana?
Wamfashe gusobanura, ntabwo namwumvaga neza, ngira ngo wamufashe ukamugira icyo yabazaga neza.
Reka aracyariho, reka tumubwire yongera asobanure neza ikibazo cye. Ngenda ku Mana, asobanura ikibazo cyawe neza.
Jewe namubajije ati
ngo uvuge cyane kandi
usanga cyane umengabira aba bantu batatiye ku ishuri notama mu bihugu byo muri Afurika hariho iterambere rikiri inyuma. Sinzi ko unyane iralize tore kore fondamental ko hari akarusho kazoza gusumbya nuko yo mu muco cyane cyane mu maresitora nino mu mahoteli ushobora gusanga hakorayo abantu batiza. Ni nayo mpamvu navuze ku bintu bijyanye no gutsindika ubuki no gutaraja hejuru y'abantu, kubera usanga mu bihugu biteye imbere bakoresha abantu bize muri mahoteli cyane inama bati.
Ikibazo cyawe ntabwo kirimo kumvikana cyane, kubera ko turimo kuvuga ibijyana n'ubuhinzi, uburyo bafasha ubuhinzi abahinzi gutera imbere babaha inama, baha umuhinzi hakoresha inama hakurikijwe ikoranabuhanga rituma yongera umusaruro. Kandi
nande namubwiye ati kubera ko muri Afurika igikenye usanga bikorwa n'abantu batatiye ku ntebe y'ishuri. Nicyo nashatse kumubwira ko usanga ibyo bintu rero nawe ubyigisha bibagora gukoresha.
Urashaka kuvuga ko kubera ko batize icyo kibazo asa naho yaramaze kugisubiza, avuga uburyo bashaka kugerageza n'uburyo bw'ijwi no ku bantu baba batazi gusoma no kwandika bitakenera ko bandika.
Voilà, naho rero nari nimbiye ko naho bo bibigisha ugasanga biko bibatera imbere cyane.
Urakoze cyane Ngenda ku Mana. Reka noneho bwana Shikama Dioscore, muhe ijambo rya nyuma mu gusoza muri makeya rwose inama mwaha batabashije gukurikiza ikiganiro, ikintu cy'ingenzi bafata ku buryo isosiyete yanyu yabafashaho kwita ku musaruro wabo no kwiteza imbere muri iki gihe ni nk'iki muri makeya?
Murakoze. Kimwe mu by'ingenzi natanga wenda n'uburyo bashaka kutubonaho bitewe n'aho bari hose ku isi, ni umurongo wa interineti batubonaho wa eshatu akadomo go akadomo ra akadomo wa ndeka nsubiremo wa eshatu akadomo go akadomo rwa. Aho ngaho harimo uburyo batwandikira n'uburyo dushobora gufatanya, ndetse bakanasobanukirwa byinshi mu buryo tutashobora kuvuga hano mu buryo buboroheye aho bari hose ku isi.
Ndagushimiye cyane rwose bwana Shikama Dioscore kuri iki kiganiro tugiranye namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika. Twari kumwe abaduhamagaye, abaduhaye inama n'ibitekerezo, mwese ndabashimiye cyane, nkaba nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma engineer wadufashije kubagezaho ikiganiro, na Inosa Kimenyi wabahamagaye akabashyira ku murongo kugira ngo tubashe kuganira. Mwese mwese mwakoze kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.